Hello Freddy, how are you baby? Oh,
una acha nafsi na kuita, nisipo janja ruka nitapito. Unanipandisha pressure mchana kutua.
Kila siku eh,
formula ya mapenzi nionyeshe, nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize.
Baby oh, baby oh, baby oh.
Unitambo sister anikwaza, eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Aki ya Mungu fejiwe.
Yule yule mimi na siku moja tupendane.
Tupendane.
Yule yule anione pasi na urafiki.
Yule
yule, yule 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 mimi na yule. Yule yule, yule yule mimi na yule.
Wamenibandika jina eti mpenzi mtazamaji we. Na yule Diana mwenyewe ndo mpangaji. Akaleta bifeti na muibia. Si uongo bwana nitamnyakulia. Akishinda kazi nitamchungia.
Formula mapenzi nionyeshe, nisije kosea unigombeze. Useme hunipendi unilize mie.
Unitapo sister anikwaza, eti shikilia uzito ya umiza. Badala yake busu kusambaza. Akitiga goma baby we.
Yule yule mimi na siku moja tupendane.
Yule yule
anione pasi na urafiki.
Na urafiki.
Yule yule, yule yule mimi na yule.
Mimi na yule.
Yule yule, yule yule mimi na yule.
Nisije kula mizonga wale wa kila unono, ama nile tu kwa macho wale wa kila na mwili. Shari baby. Mimi na yule sherie. Hawa wangu ni we wake yule yule. Kiuno kando kwa kando na ye.
Yule yule mimi na ye siku moja tupendane.
Kasherika ke, kasherika ngu baby we.